no amigo. Mina ngashiwa sihlobo zamzamba sonke kha. Mina ngashiwa sihlobo zamzamba sonke kha. Bayanginuka bathi ngiyathaka. Angeke ngalila sithemba kuzolunga mntanwa. Oh ya yeah, iye yeah. Oh yeah, iye yeah. Oh yeah, iye yeah. Senza mina nokubaleka kha. Oh yeah, iye yeah. Senza mina nokubaleka kha. Senza mina nokubaleka kha. Senza mina nokubaleka kha. Senza mina nokubaleka kha. Senza mina
Yeah.